I turn all the beat.
Dango tweke se kubani na chenzu dolari kumbulam. Nange nere se kubani na chenzu dolari.
Aroma.
Amasoga kuliku aroma. Kufa Kampala shi aroma. Aroma.
Obamu na mbalala, obamu na masaka. Chobo manya mwana mbugu miaka saka. Zenarisi kwa mulavu kwebu nyabitaka. Na yona kuwe saruti, mchaka mchaka. Yeah, think about you always. Kuhirida kagalo, counting days. Mpebi janjalo, mkuwe maze. Tukola hana, never change my ways. Yeah, demu wachibanda taraba naku. Okuja konga, tunude kukarenda. Demu wachibanda tabu wasabu. Kubochi manjiburi chibanda spenda.
Your body hoti hoti mwamsena. Oba soft tovita kuwana. Should I dress bad wenga Rihanna? Or should I dress indi manubala? Aumbuna mwambula mu. Aumbuna Your body hoti hoti mumsana. Boba soft tovita kuona. Should I dress bad wenga Rihanna? Or should I dress indi madubala?
Simu kubindi mtu wa yagala matiribona. Nyumi bra life weli mungu genja gala vyona. Emi woke jifumbiru wa mulunji chirikona. Mtu alali kujenya njo vache chirichona. Obo yagala tono wa nyingi kwata. Amazoka iwe mjo mazo kuwata. Sibu niruvu wamburu wangeke kukwata. Mweno sema yanja muli muru kwata.
Aumbuna mwambuna mu. Aumbuna mwambuna mu.
Kati tukoze tutia.
Aumbuna mwambuna mu. Aumbuna mwambuna mu.
Tukoze tutia.
Aumbuna mu. Aumbuna mu nangiri mbuna mu.
Kati tukoze tutia.
Kwa gala mu. Kumbula mu testa tusachi mu.
Tukoze tutia.
Chichoba dogamba. Chichoba dogamba.
The freshest nigga around town. Ah, aroma. Yo, King Kong. Ate,
love you. www.mp3ugandanmusic.com.